o selfish, o selfish. Imundo wami o selfish. Wabthatha bonke ubuhle abanye wabancisha. O selfish, o selfish, o selfish. Imundo wami o selfish. Wayithatha yonke ibhodi abanye wabancisha.
Pele, 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 pele.